mbichi nisikuiva sio alinipenda vipi jamani Yesu pendo lake alipimiki na mwita baba yeye zaidi ya rafiki na linda na tamba upendwa na Yesu naonara usione na linda na tamba upendwa na Yesu naonara haya sasa tamba 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 na Yesu tamba 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 na Yesu tamba twende sasa linga 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 na Yesu linga 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 na Yesu linga haya piga makofi piga makofi piga makofi kwa Yesu sikumchagua alinichagua nikakubali kuwa mwanae akakubali kulipa gharama yake Unatega mitego midogo midogo mnikamate we Jamani Mungu ananipenda Huyu Mungu ananipenda Jamani Mungu ananipenda Huyu Mungu ananipenda
Waulika Sauti ya mtu kutoka nyikani
Leo natamani nitoe ushuhuda wangu Niwatie moyo jamani ndugu zangu Hivi nilivyo leo si kwa akili zangu Ila ni kwa neema toka kwa Mungu wangu Maana ni Yesu aliniokoa Natamani juo kipata umetoboa Tatizo letu wagumu kutoa Na tena tunasahau Mungu alipotutoa Kabla sijaokoka nilimaliza waganga Nilihisi sina nyota Nashindwa hata kufoka Saya ishi majanga Nimevunja sana nazi Tunguli manyanga Oja harusi ya mwana kondo Siku ikifika nitacheza kama ndama Ona bibi harusi na vyo mizaro Siku imefika ninacheza bila lawama Ayasa kama ndama cheza Cheza kama ndama Kama ndama cheza Cheza kama ndama Kama ndama cheza Cheza kama ndama Cheza kama ndama Mimi si wako teka kanyungo Unatenga mitego midogo midogo Nikama tewe Shetani ulipatimo na uzodua Mimi si wako tena kaliyoko Jamani Mungu Ananipenda Huyu Mungu Ananipenda Jamani Mungu Ananipenda Huyu Mungu Ananipenda Haya sasa tamba 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 na Yesu tamba 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 Na Yesu tamba Twende sasa linga 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 Na Yesu linga 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 Na Yesu linga Aya piga makofi piga makofi piga makofi kwa Yesu